Do-la-da.
What's on that?
Do-la-da.
What's on that?
Asufulela. Amasulu. Asufulela. Asufulela. Amasulu. Tulama.
What's Tulama?
Tulama.
What's Tulama?
Tulata.
What's Tulata?
Tulata.
What's Tulata?
Asufulela. Asufulela. Amasulu.
Utulama. Utulata. Uthula mama, uthula tata. Inkinga yenu ukuthi nina nisibona ukuthi nina nisele qhawe. Nisele qhawe. Nisele umntwana ozonikhuphula nithatha nibeke phezulu. Uthula mama, uthula tata. Uthula mama, uthula tata. Inkinga yenu ukuthi nina nisibona ukuthi nina nisele qhawe. Nisele qhawe. Nisele umntwana ozonikhuphula nithatha nibeke phezulu. Uthula mama, uthula tata. Uthula mama, uthula tata. Inkinga yenu ukuthi nina nisibona ukuthi nina nisele iqhawe. Nisele iqhawe. Nisele umntwana ozonikhuphula nithatha nibeke phezulu.
Uthula mama.
Uthula mama.
Uthula mama.
Uthula
tata.
Uthula
tata. Uthula
tata. Uthula
tata. Asufulela. Asufulela. Amasulu. Asufulela. Asufulela. Amasulu. Thula mama.